get money click.
Don't try play me and die. I go crazy. Anyone who hurts me is wrong. Paranawe, Zamua, Paranawe, Kuzakara, Paranawe. So don't try me, Paranawe. Undisamale, inenere. Undisamale, inenere. Undisamale,
Konda ine konda wine wema stones. Osa buela moye seti pange chimoz. Sugar mami sugar that take a pause. Uyu muvulala na indi panga chingozi. Uka panga zondi chita kwa ine ulapa. Okuva ila mozemba ine ndi mokapa. Macheza ndi ex imene yondi ndeo. Chikondi changa munda iwe yondi mleo. Ine ndi kudabwa iwe sekudabwa.
Undi player weka undi dabwa.
Undi swela tima ndi kugunda ndi prima. Masana matulo kujana ngati sima.
Bala na we kuzamu. Paranawe, kuzakara paranawe. So don't try me paranawe.
Undisamale, inenere. Undisamale, inenere. Undisamale, inenere. Undisamale,
choso silent, ini ndili violent. Ukaona wina andi kuchosa maso. Tose dlane danso, ntumba semu kanso. Kuguru lanzako, kundi wane sanso. Zuma ndi yosa munto nendi wansanje. Ndika luso ndi mokondo sitambanje. Ogufuna ate medwa ndi chikwanje. Iwe ndi kukwimila ndi kapika mulanje. Sa upesti pesti ziku pesa. Sindu funa ona wina otesa.
Oni yanga usi yanga fasti fasti. Ndika kuita na wele fasti fasti.
Don't try play me, eh? Don't try play me and die. I go crazy. Anyone who hurts me is wrong. Paranawe, Zamua, Paranawe, Kuzakara, Paranawe. So don't try me, Paranawe.
Undisamale, inenere. Undisamale, inenere. Undisamale,